People worldwide.
Yo. Yo. Yo, ni faneta sinajua. Jake. Jake. Nivo worldwide. Jake. Jake. Listen. Yo.
Nikistep kwa block ni stench, cut on mouth yo tas night quench. Nigali pigia feds, umemoku to cross car trend. Jody nafanya play na nahema, car tent. Kusupply Johnny na intent, niko stuck kwa street joker cement. Penga na zoa mumu ita bitch, excuse my French. Cereal joint, skinny u bitch, upenda mavela hench. Kushups nige na press your bench, tukiside kia teka na kamia rent. Ati consent, demasha akio baki ko bent. Siko ubaya. Siku ubaya niliku finesse tukiflipi zikaya. On God na drop na waselo kiwa na die kunichoma na tire. Bado na zoza mua get high ka Himalayas. Wasitiri gizani ka Himalaya. Feds wame call on my ass, labda ni nyimna niombe ya kama. Chogi wa mine likeuka up, mina eka lawama. Ukilea tu mama ibis kuchochi wala utazama. Unadai beef ni kope jogoro karibu na bama. Kauna stripes easy ends, move low tacho na malama. Na ficha rada yadi bro na dai kuna main farmer. Bro umekam na mstiri lakini na kajo undercover. Still niko road na kazana na chase yo glitz and glamour. 017 ili step easy streets mkageuka local scammer. Penga na dice jomoka mshojo tabaki ya meno kigrama. Same day ali bump free smoke na dai kusmash na speed kalama. We hop kwa beat, mina jin tuna move guard amen dama. Budu lizia, kila trap tuna drop ni banga. Viding kidungi no ama, wizi ni touch MC Hama. Madrila mna chocha sana, story za Glock na ujai kokama.
Niko stuck kwa street joker cement. Niko stuck kwa street joker cement. Niko stuck kwa street joker cement. Niko stuck kwa street joker cement.